tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi za tamidzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Mutu wa nthano yathu ukunena kuti machona atsoka. Machona amenewa ndi Sinoya ndi Mekerani. Tientive nanga tsoka lawo limene anakumana nalo ndi lotani? Ndiye kuti kalekale kwambiri pa mudzi pena pa chiwaya panali anyamata awiri a msinkhu yochepa amene anapangana kuti apite ku njanji akasepe njinga mandala a mmaso nsapato ndi zambiri monga wairesi ndi garamafoni. Iyi ndiye imene masiku ano mkuti record player. Ife akale tinali kuti garamafoni monga nzawo ena amene anaona ubwera nazo kunjanji zimenezi. Anakulira pamodzi anyamata amenewa ndicho chifukwa chache nzerunso zawo zinayanjana. Iwo amekerani anamuona jasi uja wapa mudzipa amene anabwera dzana kuchoka kunkana. Iwo amekerani mwana uja jasi anabwera ndi mtolo wa chuma chakachino. Atsika anasadza tiona anthu ife ayi. Anabwera ndi njinga ya mtatu imene amati filisipidi. Mabuluku malaya atali manja monga waja amene amavara aphunzitsi azimba. Anabwera ndi wairesi. Ino amekerani tichitepo kanthu nafeso. Mekerani anati, kanambwana, Sinoya maganizo athu akumana, zimene zimkambazo za mnyamata uja, jasi ndinazimva kwati mekeka. Ine ndinafuna kukufunsani kuti kodi sitingatenge watu na fenso ulendo kupita komwe kuja kunjanji. Abulasho aliko kukitweka, angakati sungeko kufikira titaima patoka nji. Anyamata aja mekerani ndi Sinoya anamvana kuti naonso apite kunjanji inda akagule mingoli ni masosipani kunena kuti mawairesi aja akale alaundi. Anakozeka chakudya chodyera mjira, chiponde, ufa, ni nyama ya nkhumba yowamba bwino koika kale mchere kuti azipita abwe basura mjira. Anyamata aja anafika mkitwe nalo wa nchito ya mumgodi inde ya ujeke amala. Anyamata aja umoyo wa mkitwe unawalowa motero kuti anayuwalako zole mba makarata kumudzi. Kapena kupita ako chabe pachuti. Anthu akumudzi anawayesa kuwalembera makarata anyamata aja koma sana likuyanka aye. Na mango ponya kotero makarata ndi kumati anthu akumudzi avuta iyo asinoya karata kali konse kochoka kumudzi kufikira atapempa basi palibe karata yabwino yoti muli bwanji ifeso tili bwino na yenso sinoya ali ine ndinaleka kale zowerenga makarata kumudzi kakabwera kakarata kochoka kumudzi kwa mai ndi atsira mbaula anyamata aja anakhala zaka zambiri kunjanji kuja ndipo sana dziwe kuti kumudzi kuja anasintha mudzi katatu konse iwo akali kunjanji ndipo paja panali pamudzi kale saka na dziwapo konse ayi ndipo sana funenso kuti amve za kumudzi kuchokera kwa nzawo anyamata aja chiphale chinakula sana fune kukwatira kunjanji iyayi koma taona kuti tsopano akula imvimbu kumutu anafuna kukwatira koma tsikana amjanji muja anamakana na amati ayi ndikatengane ni mkote uja ndikapita nawo kuti wakalamba kale vumbwe sindifuna kuti akandisiye titangokhala masiku pang'ono basi yayi mkazi yambo manga mkuzi mutu maliro ulira wa muna wafa ayi yayi nifuna kamnyamata kanzanga kali biri wiri wiri zonad sinoya tsopano anala asinoya mekerani tsopano anala mekerani inde anali kuwalemeka kapopeza anali atafikapo kunena kuti anali anthu akulu akulu analibe mabanja aye ndipo mpaja panabwera nyimbo yakuti vindevu jo chikali mphala o vindevu jo inde chikali mphala ndipo tsopano anali atakhwima koti kukanakhala kuti sana chite chibwana mwezi lero alera zidzukulu mwina mwachi chingakhale zidzukulu tuvi koma masewera anakula pankhana paja tsono imvana bale wanga zomwe zinachitika ndi matchona awa amekerani ndi sinoya ndiye kuti antchito aza migodi anapereka lonjezo kuti aliyense ali ndi zaka zakubadwa kupita 45 pamwamba 45 adzampatsa pensioni kunena kuti walema nimo ane ndalama uzikadyera kumudzi azipita kumudzi inde chifukwa wakalamba sangagwire bwino jeke amala mpang'ono ponse iyayi angadwale chifuwa chija cha TB aja amene anali akuluakulu opitirira zaka zimenezi 45 sanakondwe nalo lamulo limeneli ayi la anthu amigodi ndipo anadandaula kwa mtima b amene china wapweteka kwambiri ndi asinoya ndi amekerani chifukwa anasowa kopita iwo awiri zaka zawo zinapitapo pa 45 ndipo anali amodzi wa anthu aja amene kampani ya migodi inati yalema nawo adzipita akalamba anawapatsanso lonjezo lochoka mmanyumba kunena kuti notisi yakukampani ka akatenge ndalama zawo kodi asinoya mwaganiza bwanji popeza chigumula chigumula ni ichi chatigwera tsopano tidzapita kuti anafunsa mekerani inde kufunsa mzake uja sinoya anati inenso chakhala chikundivuta kuti kumudzi tinachoka tikali anyamata satidziwa kumudzi chifukwa akuluakulu onse anatha kufa up ajanzathu tinasiya tunyamata lero ali nkhalamba monga ife tsono kumudzi akalamba m'mangu chifukwa cha khasutu amene ali pamudzi tsopano ndi aja amene anabadwira kuseri ife tili kuno sitingadziweko ndi mmodzi yemwe iyayi mekerana anati zakumudzi ayi tingaupeze ngakhale kuti anamanga pena chifukwa ndidziwa kuti dzina akalibe kusita la mudzi ndi chiwaya ndithu vereji kufunsafunsa tingaupeze chiwaya vereji koma funso ndiloti kodi amene adzatidziwa ndani popeza tachona ngakhale tikafotokoze anthu adzatikana namayesa mbala ife chifukwa mwina onse anzathu tinasiya anafa chifukwa kumudzi kuli mfiti kuno mfiti ndi magalimoto anakamba kwa nthawi ya Itali sinoya ndi Mekerani. Pambuyo pacha anaganiza kuti ndi bwino kuti apite kumudzi chifukwa mwina adzakhalapo ena amene adzakumbukira kuti anachokadi paja pamudzi. Ngakhale atsona chosalemba makalata. Ndiye atalandira pensioni yawo, sinoya ndi Mekerani anagula zinthu zopita nazo kumudzi, mitoro mitoro ndithu. Zina anafuna ukakondweretsa nkhalamba zomwe atakapeze zikafewe mitima. Katundu anali wambiri mabokosi mabokosi. Pali chikhulupiriro tu abale kuti anthu ochoka kunjanji sayenera ufika kumudzi dzuwa likaliko ayi. Koma usiku kuti anthu podzuka akamve chabe mbiri kuti oh, alaitani anabwera, ndipo abwera ni filisipidi njinga ija mtatu ya sitandi yochita usintanso magia. Hahade, ndizo tigwera zimenezi, nangazi gwere ndani. Chonja sinoya ndi Amekerani anatsika basi mpepete mwa mtenga maule chalimbana inde anayamba akhala pa njira asana yambe ulendo opita ndi kukafunsa funsa njira ya kumudzi kwa chiwaya. Kumene inde anali ukankhira tsopano analupita. Alikhale choncho kumadzifunsa kuti kapena Johnny, Atigwa, andani awo tidzawapeza moyo tu. Anaona mdala wina wafika chiku chiku. Anali ndi mchira wache wakavalo kumanja. Ndipo anaoneka wonota maonekedwe ache. Munthu oneka kuti adziwa zonse tu. Moni bambo. Anatero asinoya kupatsa moni mdala uja. Inde moni mabwana. Tifuna tifunseko. Kufunsa ndiko kudziwa njira mabwana atu. Asinoya anati. Kodi bambo kuchokera pano tiri pa msewu kwa chiwaya kumudzi. Ndikuti mdala uja maso ache anagwa pa mabokosi akatundu aja anali sali sali. Asinoya ndi Amekerani atatsitsa pansi. Mtima wa mdala uja unakumbira katundu uja nati mumtima mwache. Ine ndakhala zaka zambiri munchito yanga ya usinganga iye. Koma ndalephera kupeza chuma monga ichi cha anthu awa. Ndipo chinikankha mtima zedi. Uno ndiwo mwayi wanga. Ndipo amenewa ndi alendodi. Lekani ndiwa mate pula tsopano. Kodi kwa chiwaya ndiko mupita apa mufunsako. Anafunsa mdala uja inde kwafunsa amdala awa awiri Amekerani ndi mzao sinoya. Ndipo Amekerani anati, inde bwana, tinachokako kale kwambiri tikaliana. Ndipo tinausia munsi mwapiri. Lero kati uli kuti kaya mudzi wa chiwaya. Mdala uja anati, koma maonekadi kuti ndinu alendo. Mudzi wa chiwaya si mudzi wosowera nawo mpangono ponse iyayi. Anthu akuthawapo tsopano chifukwa cha imfa kawiri kawiri. Anthu akulodzana kowopsa. Kaduka kakulitsa pamudzi pa chiwaya. Choncho inu ndi chuma chanu ichi simdzatha sabata mpangono ponse iyayi mpaka mudzapeza kuti akumenya ne kabakera kuti kanka mudzapita. Asinoya ndi Amekerani anali akhalisadi kukitwe. Choncho anakhulupirira mumfiti kwambiri. Anachita mantha ndi mawu akankharamba kuti mudzafa kankhumu. Koma osadziwa kuti mdala uja ndiye mfitidi inde ya malaza. Yoyenda ndithu pakandeke kachopa kopanda mafuta amene amakondothera inde pa dzala. Koda asinoya tinabwereranji kuno kumudzi? Mwezi tinafera kukitwe. Tieni tibwerere chabe osafika kumudzi iyayi. Mdala uja mau aja oti abwerere kukitwe anyamata aja. Anthu aja sana kondwe nawo chifukwa anawo pakuti chuma chawo chija adzabwererana chonso. Choncho anati, oh iyayi, musavutike aye musavutike apa mwakumana ndi ine ndi chisomo chimenechi Mulungu sana fune kuti inu mufe kudzanja la mfiti iyai inde ngati simunidziwa ndine singanga wamkulu chipondepo amene ndagwira nchito yoposa kuchotsa mfiti mmudzi pano ndili ndi chikalata chochokera ku regional office kundirola kuchotsa mfiti mmidzi pano pamudzi pachiwaya ndina wamwetsa mchape onse koma pali mfiti imodzi yakhala imeneyo ndiyo ndiwo pakuti ingakakupheni inu ana anga poona chuma chanu ichi chimene muli nacho lekani osadandaula ndidzakukonzani kuti inuyo mukalowe mudzi mmene muja popanda vuto lililonse iyayi amekerana anati tachita mwayi bambo pokumana nanu inu mutithandize ndipo tidzakulipirani chilichonse chimene inuyo mufuna inu ndiye mpulumutsi wathu mutitemere mankhwala ochinjiriza mfiti ananga izo ndizo savuta choncho ndibwino kuti tikonze tsopano chifukwa andifunanso kwina kumudzi akuti wina wadwala munthu amene nayenso anachoka kumene mkuti kulalwe ukukaya mkuti kulalwe laini ukukaya inde lekani ndikuuzeni chimene tidzachita katundu wanuyu tiye ndinyamule tipite pamalo pabwino pamene palibe anthu kumene tingakukonzeni mankhwala popanda kutisokoneza mwambo wathu wonse mwachikondwerero anthu aja ananyamula mabeki awo piku 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 kunena kuti masutikesi namulondola mdala uja ni mchira wache uja wakavalo anafika mkati mwathengo kuja anapeza churu chabwino kwambiri mdala uja anati mabwana inu kwerani apa pachuru katundu wanu ikani apa pamodzi wonse ndiyambire iwo kukonza mankhwala pambuyo pache ndidzakonza inu chifukwa mankhwala sangakondwe ndi zovala masuti awa mwavala iyayi anauza nyamala kuti akhale bunobuno kuti awakonze bunobwino inde mankhwala powatemera asinowe pamodzi ndi amekerani anatsekeka m'maso kwambiri osadziwa kuti mdala uja ndi mfiti ya kanthu inde ya kalapula ya malaza anamkhulupirira mdala uja choncho anayika katundu wawo pamodzi mulundu anachotsa zovala zawo nakwera pachulu paja inde maliseche pachinyanja china timanena kuti bunobuno apo asiya zovala munsi mwachulu iwo amekerani a nalek kati konze kamdala akaka kuti fiti zikalephere hii tikadyere bwino chuma chathu tinafa tokha inde ndi njombolo pa mgodi pankhana maini ndiye sinoo yathu ameneyo kukondwa kunenelera bwinobwino kumuuza mzake mdala uja wa mankhwala kakhalapo kukumba masamba kumatafuna ndi kusasantha pamwala nasakaniza namawaza katundu uja kwinaku akunenelera vosamveka mpang'ono ponse iyayi atatero anakwera pachulu natenga kampeni kache kakuthwa nayambako kudula mphini asinoya pamphumi inde m'mabondo m'mabombono pachifuwa ndi m'malo mwina mwambiri thupi lonse kuchoka yapo anadula amekerani chimodzimodzinso mphini thupi lonse mwazi wati pshuu tupirose momwe anadula mpini kuti mankhwala akonde ati ochinjirizira mfiti mdala ntchito imene wachite kwa ife udzakondwera nayo chifukwa tidzakulipira koti ngakhale iwe mdala udzachita monga kuti unaliko inde kunkhana maine mdala uja anati ayi ine ndakuchitani chabe chifundo kuti musakafe pa chuma chanu kumudzi atasiriza kudula mphini mdala uja anatsika pa chulupaja anati simudzachoka pachulu apo iyo ndiyo imfa yanu inu munachona kurarwe kayambuti rarwe kaya ndikumadya nokha vakomweko manyuchi jamu batala nenani kati mpina tibata chipondeka mwaona kuti mulibe phindu ndi umoyo wa mtauni tsopano mwati tipite kumudzi adzatisunga aja amene tinali kumana manyuchi mwanama ndipo ifenso kuno kumudzi sitifuna anthu kutiyesa dziru iyayi mubwera kudzatidyera zathu mwaona mwatha ntchito ngati ndinudi ochenjera akuwalale akurarwe kapena kati mkuti chani tsikani pachulu yapo tione ntheraditu chinalumbira chimdala babaka zavuta tsopano sinoya ndi mekerane anadabwa ndi mawu akamdala kaja kamankhwala choncho anaganiza zoti atsike kuti avale zovala zawo atenge katundu wawo azipita koma zinachitika pale banga nzodabwetsa pamene anthu aja anafika munsi mwachulu kunena sinoya ndi mekerane anaona kuti asanduka anasintha nakhala chinguluwe inde chamthengo anthu aja anathamanganso kuti akwerenso patsogolo pachulu paja koma adaona kuti atangoti munsi mwachulu fike basi ubweya chiku nguluwe yeniyeni yakuthengo vimano kubwalo jo nayambanso kubula napunyula inde mphuno pansi apa mucha zichitira nkhumba nabwereranso pachulu ali ngadi inde ali aona tsopano asinoyaka mankhwala aba chitemeretemere naone tasanduka nguluwe vinasanduka vinguluwa vikuluvikulu ngavoti kuti chife uchita kuti mfuti yache ndithu tira machaka atatu anayamba kulira ndi kupempha mdala uja kuti awathandize kukhalanso anthu apo misozi ili mbwe anali kuti ngati akwera pachulu anali kusandukanso anthu koma akati atsike anali kusandukanso nguluwe akwere pamwamba inde asandukanso anthu atsike asanduka nguluwe sinoya anati mdala iwe timvere chifundo tisandusenso anthu monga kale tidzakupatsa chuma chathu chonse tifunako chabe umoyo wathu tenga chuma chathu chonse nchako mingoli njinga ndi masuti ani zonse tenga mdala iwe nzako takupatsa mdala uja anati ngati ndidzakusandutsaninso mudzandinenera kuboma basi boma lidzandimanga iyayi inu khalani pamenepa pachulu mufere pamenepo ndicho malira pochona katundu ni wanga nalemera lero mdala uja ananyamula katundu onse napita nawo zii sinoya ndi mekerani anachoma pachulu paja kulira akati atsike aona asanduka nguluwe pambuyo pache anati angotsikiratu nangachite bwanji mwina mkuyenda kwawo angapeze owafumulula ndiye kuti akakumana na munthu athamangire pachulu paja akakwere wanthu adzazindikire kuti ni wanthu awachitira matsenga adzawa funira ite mankwara kuti mwina mwache angabwererenso kukhala wanthu. Kweni kwena atafika pamudzi mwina munthu wina. Wamankhwara angadziwe kuti ndi wanthu osati nguluwe ayi. Malinga atafika maulemu chika chika chika. Sinoya ndimekera anatsika pachuru paja ndipo anasanduka vinguruwe vikuru vikuru vabwino vonenepa inde koma anazinamiza pamene anati azienda mwaulemu chifukwa atangoti tsikeni anagwamo kusesema monga nguruwe imene ali namabula motero kwa sense mkunu uli pansi uli mvwi wi mvidoti wi basino pas zote mene temera bale vanga zimenezi machonatu apezana nazo zinaliza chisona bale popenya inde twanyamata tuja tunali twanyamatadi tovina gule kale kwambiri lero mvinguluwe mikunu ili pansi ubweya ulichiku sinoya ndimekerani maganizo anali nao ndithu wa umuntu koma sankatha ukambitsana mau au muntu ayi chifukwa matupi awo onse anali nguluwe inde pakamwanso panguluwe anali kumango penyana penyana chabe apo misozi ichoka maso mitu ikulu ikulu ija yonga ya kapado inde nkumba vimakutu vake vikulu vikulu vija vati puku 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 inde chinkumba nguluwe zija zinali kumango yenderamo ndili wiro mpaka zinafika pamudzi apo kunali mawa kwambiri patsiku la sabata anthu anali kuothera dzuwa pabwalo pa nyumba zawo anaziona nguluwe zija zikulowa mudzi anakuwa anthu nati nguluwe izo nguluwe izo tekani mikondo ni ngoli tiphe nguluwe izo tidyere nguluwe lero kwerezera na galu kuti avigwire vinguluwe ivo sinoya ndimekerana anamva kuti anthu afuna kuwapha sana wazindikire kuti ndi anthu ayi popeza maonekedwe anali nguluwe ndithu zinayambapo kuthawiranso kuthengo ananu gufu 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 kuti zikakwerenso pachulu paja zikasanduke inde anthu kuti anthu amudza akadziwe kuti ndi anthu anzawo koma nzeru imene yabale vanga inalephera chifukwa agalu onse panali vigalu vija vachizungu vomwe anakatenga inde kuboma hii agalu onse amudzi muja mwachiwaya anagwamo inde kupitikitsana ni vinguruwe vimenezi nguluwe tu fumbi toro 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 agalu fumbi toro toro nguluwe fumbi toro toro agalu fumbi toro 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 inde kutamangitsana mikondo inatuluka manyumba ndithu anthu anathamangitsa nguluwe zija zikati zithamangire uku fumbi toro toro kuchulu chija ndithu chomwe anathirapo mankhwala basi agalu awa abwera kale ali kutsogolo izi nguluwe zija zalungamanso inde kumudzi ni matamatamatamata upirikitsana tu pamenepa mkondo kuchita kupita pafupi ndi khutu la sinoya kubu aha wapenyako sinoya wewe pano nafakale ana onse anagwamo kuthamangisa ati tidyere nguluwe lero navo mwanyanya mkamwa inde kusasa ndi therere achibale a sinoya ndimekerani ndiwo anali patsogolo inde kuthibula ndi chimtunga mu msana bu mosadziwa kuti nguluwe zija ndi ana awo amene anachona kalekale chifukwa chokumbira magarama foni njinga ndi zinaso zambiri agaro analumaluma mwazi wati pyu mthupi lonse izi zalunganso kuthengo nguluwe ni matamatamatamata upirikisana ni vagalu kufuna ndithu kupeza chulu chija koma ayi ena pita kale kutsogolo anthu ka ayi aigi imwe aigi osazilola kupita ukuthengo yayi thamangitsani osati zipite kutali yayi zingasowe kumeneko zibwezeni zibweretseni kuno kumudzi alapulani anapulani imwe ati pere muno mudzi nguluve zimenezo simdziwa kuti madalitso amene wa Mulungu ndithu titumizira nyama za mtengo kuti ifeyo tigawane nazoni lero ate zizwetetsa zwetesa zinalema nguluve zija zinaima chiki apo zili guf guf tovu kukamwa nilo linalikuoneka chaba litu tu 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 chifuwa chali wilo apa galu alipakati kuhuwa ufuna kugwira mchira ka koma kuopa kufika kufupi agalu na wonso nditu chifukwa na zonso nguluve zinakalipa ubweya chiku pamsana koma zikati zikambe kuti ndife anthu anzanu tirekereni watichititsa matsenga munthu wina mau sanali kuchoka ayi mekerani uyo ndi sinoya anasowa chochita pamuzi paja panali mdala wina amene anali ndi mfuti choncho anati lekani ndizithire machaka mbulumbulu zimenezotu anathomeka mfuti pa sinoya top yalira mfuti sinoya pansi khuu palayu palayu inanso mfuti kap mwamekerani pansi khuu zinaparapata pansi paja pambuyo pache zinaferatu panali zodabwitsa bale zitafa nguluwe zija mankhwala onse aja anachoka zinasadukanso anthu sinoya ndi mekerani koma nali atafa kale tsopano anthu anadabwa nayamba kufutuka nati mwaona tuvala niye zatuonekera izi lero akuluakulu okha ndiwo amene anafika kufupi ndipo mkulu wina msanivute anati kalanga ine chiuta ndimalodza anji awa mwatibweretsera simekerani ndi sinoya amene anachona kalekale awa alipo anachita matsenga kuti anatu asanduke nyama za mtengo ndithu panali maliro pamudzi paja pachiwaya ndipo mdala uja wa mankhwala anapezekapo inde pamaliro aja koma palibe amene anadziwa kuti ndiye amene anapa sinoya ndi mekerani ayi iye yekha ndiye anali kudziwa kuti ndine ndinapha ana awa ndipo pamaliro paja nkhani inali imodzi yoti utchona ndiwo unapha mekerani ndi sinoya anapita nyamata wochititsa kaso koma abwerako ngati nguluve ukalemba makarata mekerani osayankha sinoya ndiye yayi ndithu anachitonyoza amayi wache makolo ambiri analemba makarata ku ana awo kunjanji ndi kumati asimati abiniwero asitafu asipesha bwera mkoni pachuti chabe kuno kumudzi mungaone zimene anaona amekerani ndi asinoya mukachona abanja la mekerani ndi sinoya amene analipo sanalire kotani ayi popeza iwo anali atayiwarako kuti anthu aja akali moyo ndipo anati anali kudya wokha za pamgodi manyuchi ndi batara zoyika inde kuchinkwa kodi imwe amdala imwe vana vanu amene muli nawo kodi munapita nawo kumudzi kuti akadziweko ngati mkalipo opita nawo kumudzi vana vanu yawo pitani nawoni kuti akadziweko mawa ni mkucha akakuchotsani ntchito mukasanduka nguluve ndiye mkakasanduka nguluve mmathero amenewo a moyo wanu zisamaleni ngati moyo wanu ungathere motero maunguluve ndiye kuti vana vanu onse nawonso akatha chimodzimodzi zisungireni moyo wapatsogolo powachezera anthu anu kumidzi kumene iwo aluka
iyo ndiyo inali nkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira tikhulupira kuti nkhaniyi sithera pa kumvetsera ayi koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero ndikuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse munga kale pa dziko la pansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze program yotsatira zikomo pomvetsera.
Yezo majita gogo e, ye ye ye, yezo majita.